kasigaza kabe kasingera okudda kusi naye ate njagala okuba akafaananyi ak'omukomubbi gwalesa awakawe nze kye mmanyi omukyala sigala naye kagamba nti senga nno bazaagenze nabba nadda mirembe wamma gwa amaziga gente ddala kyekikyosanyu lyamalembo tunuulira abajja kesi Sawa.